In this dialogue, which is the same as Dialogue 3, Unit 9 in the book, you are taking the place of Sabira as the interviewer. Listen to the prompts in English and ask the interviewee questions as directed. Ask the lady her name.
Unaitwa nani?
Naitwa Hawa.
Ask her her occupation.
Una shughuli gani?
Siku hizi, ninajishughulisha na kuimba na kusomesha.
Ask her if she is a singer as well as a teacher.
Wewe ni muimbaji na mwalimu pia?
Ndiyo, jioni ninaimba nyimbo za tarab na kikundi cha wanamuziki wa hapa. Mchana ninasomesha fasihi hapa chuo kikuu.
Ask Hawa what kind of literature she teaches.
Unasomesha fasihi namna gani?
Ninasomesha fasihi za namna mbalimbali, kama vile fasihi andishi, fasihi linganishi na fasihi simulizi.
Ask her if she's written a book.
Je, umeandika kitabu?
Ndiyo, nimeshaandika vitabu viwili. Cha kwanza kilichapishwa mwaka jana, cha pili kilichapishwa mwaka huu.
Say, I'm amazed. A singer, a teacher and a writer.
Nimeshangaa, mwimbaji, mwalimu na mwandishi.
Now, tell her she has occupied herself with many different things and that she is a hard worker.
Umejishughulisha na mambo mengi mbalimbali. Wewe ni mwanamke mchapakazi.
Si mimi peke yangu. Wanawake wengine wanafanya hivyo hivyo tu.